Penye ni hapa nafaa kuwa na njia. Hapa iko ni but manjia zimefungwa na curfew. Na by the time joy inatokea, 2 billion imeshapotea. Watu wako hopeless, bila IG tuko jobless. Mtoto ni mzazi atalea, ama msanii ndo atambiwa lazima akasafishe content. 2022 hatutaki tricks na ugali wanabonya, tunataka peace. Gang signs za mayolo na tuko hapa east. Lunchtime after kikorona ka Japanese. Unenda lap naenda biz, mindset ni Sherlock, success iko na keys. Femi kona pressure, fami kona needs. Kwenu kuna nyesha, kwetu kuna trees. Shit, ishit sani do or die. Irap ndo inafungua milango, itafungua zalambo. Iko so close naeza yonja, na iyo test ni familia. Kapchonga, nshakusho, nina kiss mat miwe lie. Najichocha, jaja, najua size ile inanitosha. Nkwapa na kungoja, nika pep ndo gocha. Nmengia ii mwaka na goals. Squeezy sky kana doors, mini sniper na flows. Mingi style na mapose, nyini ma customer. Na try kustack your bread, I need a slice of that loaf. What is like ni ma toast, kitu slike ni kwa broke. Jiji imeja mapinji, basi lazima ukwe pinji ndo make it. Na nime come ku improve, ngoja ucheki. Bado na improve ni vile tu leo mnajifanya ni kam. Ni jui kesho mtani, tafuta kapi tu. Woko mtani, si hapa kazi tu. Hini uko flani, iko na kalif tu. Kanta kwa nmeacha kurap, jonta kwa mali. Na try bado kununua Bentley kwa show na cha watu waki clap. After nko mali na relax ni kizi seti. Nusu kilo kwa dash, iyo nusu ingine ni taxin 50%. Ilikuja ni kashika bag, bila vijiti ya mambegu. Iyo ingine ni keka kwa banki. Kiu ya mashida ikona watu wengi. Kiu ya kushinda ni kaya kudenki. Queen anafiga na sura fine thank you. Shinu agastima waku dada deki. Mina wakipa na kufana beki. Nina wakika ni tashika senti. Nani anasema siwezi na feel kao gadama mesi. Nimeingia ii mwaka na goals. Nmengia ii mwaka na goals. Squeezy sky kana doors. Mini sniper na flows. Mingi style na mapose. Nyini ma customer. Na try kustack your bread. Need a slice of that loaf. What was like ni ma toast. Kid was like ni kwa broke.
I keep my eyes open. Never let the other side know. So we never,
never know.
Show emotion.
Never know.
Oh.
Never know.